Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obutonde bw'ensi ki National Environment Management Authority NEMA kisisinkanye ba DC okuva mu zi districts ezasunsuddwamu okusobola n'ate okuggumiza enkolagana n'okukolera awamu wamu n'okutumbula omulimu ogw'okukwasa amateeka ku by'obutonde bw'ensi ku ttaala erya gavumenti z'ebitundu. Ensinkano eno eyabadde ku NEMA House e Kampala yakubiriziddwa ssenkulu w'ekitongole kino kinema Dr. Balirega Akankwasa eyagambye nti obukulembeze bwa district bwankizo nnyo ddala mu kukwasa amateeka ag'ebyobutonde bw'ensi. Dr. Akankwasa yatangaziza n'ate ku bizibu ebyeyongera okwegiriisa eby'abantu okwesenza ku ntobazi n'ebisaalo, okusaanyaawo ettaka, okumansa kasasiro, okutema emiti wamu n'ebirala ng'ebyo, era bw'atyo n'asaba wabeewo okukolera wamu wakati w'ekitongole kinema n'ab'obuyinza ku district. Ono yasabye ba DC okusosowaza ennyo ensonga ey'okukuuma obutonde bw'ensi okuyita mu kukola enteekateeka ennungi okulondoola wamu n'okukola ensalawo ennungi ddala, era n'alabula nti okwesuulirayo ogwannaggamba ku by'okukuuma obutonde bw'ensi kirengeza n'okutaataaganya ebiruubirirwa ebinene ddala eby'enkulaakulana mu ggwanga. NEMA yanoganyiza okukolera wamu ne bekikwatako bonna okusobola okukuuma obutonde bw'ensi n'okutumbula enkulaakulana ey'omugundo.